que ya bless.
Baby, baby ni weti, sema ni kulete nini chokoleti. Tasanya Vicente, wasike pika chango nye vipeki. Baby chinja wo, ukini miss pick up wa phone ni call. Nikupereke sinza wo, ama tukwe pipa kwa madiba. Bala ko penzi kalume ni fungu meni weza ya ni bebu meni take over. Physically mkotoro choro josisi kisi nga tupu meni hangover. Wala kopenzi kalume ni fungu meni weza yani bebu meni takeover. Physically mkotoro choro jo yani acha ni kuimbie tu. Umerishi kumeniweza zina topenana yani tunafanana. Baby, take the bang over. Nakule chotani unacheka. Yani kiuno konga boy dondora. Shanyosha mikono mima take. Mina kupenda kulisi o kikiki. Chichunge na magali zao pipipi. Penzi letu basi kelusi jepiga kiki. Kwa geko pungu wanuka washikiki. Yanu siwe kama chizu chafuka okota. Siri zetu za wawili mtani ukaropoka. Sije ni achanjia panda kiri ukanichota. Kisari yangu duni mwisho kanichoka. Yeah, yeah. Wala kopenzi kalume ni fungu meni weza yani bebu meni take over. Physically mkotoro choro josisi kisi nga tupu meni hangover. Wala kopenzi kalume ni fungu meni weza yani bebu meni take over. Physically mkotoro choro yani acha ni kuimbie tu. Umerishi kumeniweza zina topenana yani tunofanana. Kanda mbili yani chema changu chana.